nimepata ngao. Nalinda pakubwa kanipandisha dao. Nakula vikubwa na lipsi mshangao. Vidigi digi staki tena.
Yes man, yes yes.
Nikikumisi na shindwa takusubiri. Unavionjo mpaka nimevikari. Una majengeke mama siopo. Call me daddy.
Nipe kwa chukwa chuma, nikulishe muhogo. Fatuma, shuka chini kidogo. Nipe vya kupima, nusu wa marobo. Ija kununa nda kulenga kwa nyodo.
Kwa, 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 kwa
le.
Kwa, kwa, kwa,
oh mama kwa le.
Kwa, kwa, kwa,
kwa le.
Kwa, 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 kwa,
kwa le.
Kwa, kwa, kwa,
kwa le. Kwa, kwa,
kwa, kwa, kwa,
kwa le.
Kwa, kwa, kwa.
Nataka piga deki kile kile kisima. Aga kani pali mzizima. Unavuri indima, niko indima. Kucheza geji mwendo fano kupima.
Amina.
Unani acha hoi kiloesha kanga. Zima koro boy nataka kupanda. Mamba banga boy mado hido tanga. Wazimu nani banda jama.
Panda.
Simu na yoyoma mama.
Panda.
Wika waflana boda boda dada.
Panda.
Acha kuangazi la bodeka jama.
Panda.
Nipe kwa chukwa chuma, nikulishe muogo. Fatuma, shuka chini kidogo. Vya kupima, nusu wa marogo. Ukija kununa, takulenga kwa nyodo.
Kwa, 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 kwa
le.
Kwa, kwa, kwa,
oh mama kwa le.
Kwa, kwa, kwa,
kwa le.
Kwa, kwa, kwa,
kwa,
kwa, kwa, kwa,
kwa le.
Kwa, kwa, kwa,
wedede kwa le.
Kwa, kwa, kwa,
kwa le.
Kwa, kwa, kwa.
Quoi, 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 quoi,
quoi,
quoi, quoi,
quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi